Sio lazima ujiseme mami ndo watu wakuone. Tabia zako zavutia mami, tulia usichoke.
Mzuri kihalua hisia wanikimbizia.
Sio lazima ujiseme mami ndo watu wakuone.
Scabo,
Echo baby.
Serial Rembo, si nywele na lipstick na makeup, na vitu zinafanya uonekane too made up. Urembo si kujipodoa for 2 hours, umeshinda hapo kwa kio to look hotter. See through dresses ni bra ndio wanaona. Utafute mume muende mujenge nyumba, ujibambe juu chini awe mchumba. Si dada uko shule ni green bado, unasema unachapa uwezi soma. Sasa simu yako ikilia uonekani hapa, we ngoja tu siku yata kuacha. Lo, masaibu yata kufuata.
Sio lazima ujiseme mami ndo watu wakuone. Tabia zako zavutia mami, tulia usichoke.
Mzuri kihalua hisia wanikimbizia.
Sio lazima ujiseme mami ndo watu wakuone.
Okay, mwanaume ni effort, madem labda tabia,
yeah.
Utamu wa ndani kakorosho makadamia,
yeah.
Mama mia umewacho huku tarajia, sasa unalia umetengwa na familia. Anyway, urembo wa ndani hauishangi. Urembo pia,
yeah,
si ati kubadili rangi,
yeah.
Ni roho safi, vitendo na kili, maadili ukarimu basi we kamili,
yeah.
Alikuwa mekusho atiyo sweeter than kuku, we na yeye ni kama riwana na nduku,
yeah.
Kitu moja kidana kutaka,
hey.
Kumbe nizo vitu umejipaka.
Sio lazima ujiseme,
yeah.
Mami ndo watu wakuone. Tabia zako zavutia mami, tulia usichoke.
Usichoke mami.
Mzuri kihalua hisia wanikimbizia.
Sio lazima ujiseme mami ndo watu wakuone.
Urembo ni wewe.